jaamacadda magaalada Garissa ayaa maanta waxaa lagu qabtay xafl loogu talagalay muhiimadda ay leedahay ka hortagga weerarada argagixisada iyo wiiqitaanka kooxaha argagixisada ah in ay ku dhex milmaan xarumaha waxbarashada jaamacadaha iyo guud ahaanba goobaha ganacsiga. Madashan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey laanta qaran ee ka hortagga argagixisada oo ay wehelinayaan saraakiisha ammaanka iyo hay-adaha u ololeeya ka hortagga falalka argagixisada, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha sare ee ammaanka, culimauddiin, dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha laanta qaran ee ka hortagga argagixisada ee loo yaqaano NCTC Dr. Inyawira oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay tilmaantay muhiimadda kulankan iyo weliba wixii laga faa'iiday xuskii ardaydii lagu laayay jaamacadda magaalada Garissa iyo mustaqbalka dambe sida ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo weerarada argagixisada iyo weliba falalka xagjirnimada ee ka dhanka ah dhallinyarada dalka.
Today we are here to commemorate the Garissa University attack, to remember the souls that were lost here, but also to look into the what has happened in the past and present and even the future, and to tell the story of resilience of this university, how this university has grown from a university college when it was attacked to a fully fledged university now with many students. And even though that was a very tragic moment, we are happy to that we have moved forward, we have risen like the phoenix from the ashes, and the diversity of the community of students here is something that is testimony.
Professor Ahmed Warfa oo ah maamulaha jaamacadda magaalada Garissa ayaa dhankiisa wax ka weydiiyey isbeddelka jira hadda sida ay tahay jaamacadda tan iyo weerarkii 2 Ibriil ee sanadkii 2015.
Maanta waxaan halkaas ugu imaanay maamustii caruurtii lagu laayay halkan 9 sano la soo dhaafay. Marka dhibaato badan baa na gaartay, 147 arday iyo shaqaale isku jiraan halka lagu dilay. Waa kasoo gudubnay alxamdulillah. Maanta universityga wuxuu maray 4,000 cunug ay joogaan oo ka dhigtaan meesha arday, waa la furay universityga, marka taas Ilaahay mahadiis wahay. Waxaa kaloo isku imaanay in platform la dhaho observatory oo caruurta ku sheekaystaan, dad ku sheekaystaan arrimaha lagala hadlo argagixisada ayaa maanta la furay, maanta lagu launch gareeyey National Counterterrorism Center ee halka jooga Dr. Nyawira oo u weyn National Counterterrorism Director ka ah ayaa launch gareeyey. Marka waxaa la rabaa in la isticmaalo platformkaas oo ilmaha ku sheekaystaan oo dadweynaha ku sheekaysto oo wixii dhibaato jiro meesha laga wada hadlo. Taasay meesha la isku imaaday maanta. Waxyaala badan baa iska bedelay. Muddo horeyso waxaan sameynay derbi weyn la dhisay, derbi weyn oo la ilaalinahay. Waxay joogtaa taqriiban, waxay joogaan boliis ay joogtaa oo xagga wixil saaran ammaanka. Albaabka waxaan dhignay waxa la dhaho facial recognition, markay soo gelayaan hadda ardayda sawirkooda in la arko ma wax soo geli karo male. Marka taasaan sameynay alxamdulillah, taasna waan ku dadaalnay. Marka ardayda nambarkooda ku dhismay waxay ahayd 700 markii hore, maanta waxay joogaan 4,000.
Bishaar Axmed Daqane, warbaahinta Star Garissa.